Russia.
Aisha, 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 Aisha,
Bombastic Aisha, fantastic Aisha, bombastic Aisha.
Aisha, why you make I lose control? Man a bad man, man a bad man, but with you I am slow, slow, slow. Makumelo.
Shine.